kitamba yako na unatembea kwa madaha. Unaringa na Yesu tafadhali, eh? Tunasema unaringa without apology. Kwa sababu some of you, Mungu anaenda kuwa bless mpaka hizo blessings hazitaweza kuwa hidden. Unatembea kwa madaha. Are you ready? Kwa hivyo tunasema halo halo.
Thank you.
I want you to declare. Jamii yako ya nawiri, doa yako ya nawiri, kazi yako ya nawiri, watoto wako wanawiri, mali yako ya nawiri, kazi yako ya panuka. Nini ina nawiri? Declare. Kazi yako ya nawiri, doa yako ya nawiri, watoto wako wanawiri, mali yako ya panuka. Nini ina nawiri? Nini ina nawiri? Let me hear you. Naringa, ringa, 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 na na ni e. Eh eh. Naringa na ye. Naringa, ringa, 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 na na ni e.
Naringa na ye.
Let me hear you.
Naringa na ye.
Hey. Naringa, ringa, 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 na na ni e. Mimi naringa. Naringa. Thank you.